Dolimon heɗiyankoɓe tedduɓe taskaram sappo e ɗiɗaɓo dande fulɓe immorde Washington. Komi woni ceerno mo Doumba, ko ene wondi e nder silmaji capantati aroji ɗi e hino titoɗe taskaram men non hande. Alhaaligolle sukaaɓe ko ɗum woni toɓɓere mawnde taƴere aranere taskaram o e bi'ol bankiru Afrique Naru fi ɓantaare tippude e fondation mo Ibrahim e nder sukaaɓe temedere ɗaɓɓoɓe golle ka ley Sahara capanɗe jeetato e tato keɓataaɗen golle.
Mais jande kay min janngi faa heewi, min desi diplôme ji wuro joni minen ni lay lumoji minen teko min coole min coonnita to min jooɗo juuɗe ɓore.
Holko woni sabu ɗum e holno ɗum waylirtee en ɗettoto faamude ɗum enen e Mamadou Hassimiou Soare, cukko ardiiɗo Agip sanndu halfinaandu toppitagol e yeynugol golle Guine.
Mi ɓuri tamminaade ko ƴoma société ji en profil ji ɗiɗo faalteeɗin kañum e ko wonaa janngeeɓe kon harayno huccondiri seeɗa.
Caggal ɗumen Djihan Mali haalen fi pinal e martaba fulɓe ko weeɓita e festival no wi'ee weño ñeeñe pulaku ka suudu martaba Amadou Ampate Ba Bamako. Karogere men diaspora eɗen gondi e Abdourahmane Diallo taweteeɗo Washington fewndo ɗo, fandaare makko ko sammugol jooma jawdiɓe faalaaɓe wilintingol jawle maɓɓe Afrique.
Jowlon sukaaɓe
e bi'ol witto ngo mojobere aduna yankore fi golle no wiye Organisation Internationale pour l'Emploi, sukaaɓe capanɗe jeego e njowo e nder temederewel Cameroun jogaaki golle maɗum ko golle ɗe alaa njoddi moƴƴiriɓe jogii. Dultodiraaɗo amen Yawnde Mariamu Muumini wattani yilla e sukaaɓe immaniiɓe wallitagol nanndooɓe maɓɓe eltaɓe sincugol cuuɗi gollirɗi e mecce. Keɗoɗen jantore makko nde.
Hande pelle dillani 6 nder lesdi ndi ɗo wallita gomnati nder kaɓe faabugo derke'en ɓe ban OK Williams. Nicolas Tamak goto nder ardiniɓe kuuɗe maɓɓe.
OK Williams ɗum kawtal worɓe be rewɓe tiggangal ha hitande 2020. Ɓe yelanangal bo kawtal nder al'aada ngota be ɓamtare lesdi Cameroon. Min yiɗi lesdi Cameroon dari ndi ferwundi be risku ɗungo be kawtal hoore ɗum man ɗo bo salan do kuuɗe ɗuɗɗe ko min huwata ha hiri weeti.
Ha kala hitande fuu ɓe ɗo kosa derke'en hawta ɓe janginoɓe cuftaɓe daɓɓe ha ande be dabareji ngam eltaɓe. Lekima Ariel.
Mi jaami ɗum eltugo ɓe dow tigorgo dabiya ɓurduka woɗugo e eltugo ɓe dow dabiyaji ɓamtare faggudu. Ɗum ɗo larana fannuji pat digam dow cellal jangde sariya faggudu.
Fedde OK Williams ɗo kawra derke'en diwe Cameroun sappo fuu bila sefoodu diina bila leyol. Ɓe ɗo jangina ɓe ko nafata ɓe ha nokkuje maɓɓe.
Lebbi jeeɗiɗi ko miɗo wondi be himɓe Aquarians. Ɓe janngini amin bana no derke'en ardata, no min vallata nokkuuje amin, nden no min fuɗɗata kuugal. Nana soto min reeni gomnati heɓini amin kuugal ba. En yahi min hawti derke'en, min janngini ɓe no ɓe tefata kuugal.
Ɗumɓi daga lesdi maro ami wari ɓe formi am bo ko laani artugal derke'en saɗirmaaji mi laari dabiyaaji meɗen ɗon lesta jamu. Ngam majum OK Williams waɗi walli am jur ha réflexion ji ha encouragement ji mi walla derke'en man no ɓe keɓtira dabiyaaji maɓɓe yo ɗum boɗɗum kañum nafata en yarata en yeeso.
Gotel nder kuuɗe fedde nde yillugo calaaji kuuɗe ɗuɗɗe.
Min ɗo waɗa yillude ha entreprise ji ɗum man ɗo ɗo nafa derke'en no ɓe faama yaakere industriel e daraja e saman bo nokkure industriel majum ha ɓantare lesdi bana Cameroun ɗo.
Yillunde nde ɗo sanja bo ɗabiyaaji nder calaaji gillaaɗe.
Ha entreprise ji majum fuu ɗum sanjani ɓe ɗabiyaaji maɓɓe dow hakkilangol déchet plastique wo'ingo tuundiji ɗo. Ha min yilli fuu ɓaawo majum min laari ɓe ɗo waatini ɗum hakkilo dow no haani ɓe wo'ini ɗabiyaaji maɓɓe.
hala pilki non der jangirle burdude watanego hakkilo der elto okwiliance
c'est des questions
environnement do wakere tilim de masin ha okwiliance sa kontama galkolaranta deshe plastique koma ayenu golle de elade banatigu wole de dumlati komin fu watadiga fudda
irin feddende do mara haje der lesdi Cameroon ngam walliti gongomnati fabugo der kenbe be sanjugo jahargal kude der lesdi ngam bamtare mari Maryam Mumini yaunde VOA
ajarama Maryam Mumini joni kedo den ji ande hediyan ko be ko fati e alhaliyo
mi jomon emon
si alandi ke suka be afriknade holno be feundori hande durube e mabbe jaboto wi'a mi gayni jangude kono mi hebali golle e poje gouvernementaji fepondira e faleji suka be golleji societeji heri didin woni private sector din kadi no wasi bantare ha kadi wawa yettude suka be fof di udda gawol gol nultondirado vewa fulful de Niger yebi fandu hala makko e der nyame kereden kongu di mabbe di kafandu hala Amina Jofu
ina vita sambai so to rasu golle kai min biya hano golle kai hebata na hande wadan to be join ko kan tidin min jambe an university ko ita university on da jodi wala golle ko fuka ga dan na fajo ni da jodi mi da domi gwamnati biya ke na adan eh na vita na adan su ka be ko jangidi ada be golle fajo ni da biya mi dan jodi ni mi dan tafalai gollede pamari pamari hebani to min jodo duude bone me jande kay min jangi fa heewi min desi diplome ji wuro doni min ni lay lumoji min defo min chore min chonnita na doje ko godo mi wiite hano gomnanti to yi a duudal amin na rafi na wiite gomnanti to yi a duudal amin o ade den golle no henno fu ni o hepata ko le ko mul baka mu le haraka gomnanti zaman gomnanti wana hano suudu innani no suudu inna fa'il fu na suka e mu on hanto
inda woni yakub albashar haddat to min mi boya e ka ganin jayin da joni ndu dubi didi dubi kam ganin jayin mi wodi diploma amma ne bai golle da ke bata golle tun daga golbe kuma golbe lawo be ko kabe golle be ngiya sai experience woni be jamma do a golli to godo ko ngara to mabbe ni do joi do university to golli gollai sai on muni on adi dum golla no on ekito tare mi modon ande ko ngado ton kam ma golla be ngiya sai godo experience dubi joyi on watta ko ne to nan dum be me ai gollugo fara
dan Abubakar wallahi to mu jaga ko golle ko non mudu wada fa inda ni mu to e tafal golle di jamin no don in jangidi na futon da yayi rasoi e jaban ni no e non ta jom mun kare ke anda fu no inga ta jom vraiment rasoi si golle don ke
rasoi golle no on e tempini min be sanni debbo ya do gorko inde jangi ni jagi telkiji amma ni golla wala dan kidi golla de sanne amma golla wala idan ka ba gwamnati fitina ne kuji ko hebi ne ku ta jomu ya tara sa ta kini ade golle ina kika ba be don idan kidi golle amma ni golla wala amma je seno inda ne ji a kika ba ko hebi ne jo gala na gada bashi mu jidu golle de e anda ne e kabe sadum idan jidi inde mobe be balla e in kebe golle
on nani e jiyande sukaabe jodi be nyame ko fati e alhali rafi golle sengo ka sukaabe ko Amina Jofo neldi men ko ngudidi joni jaboden ko do dande fulbe
ko do dande fulbe
ande ko Mamadou Hassimi Soare suka jukko ardido Agip sandu halfinandu topitagol golleji e der Guinée woni kodo men mi yewtidi e makko ko fati e angal hebugol sukaabe golle e eppoje hanaade hebbitede fi e waylugol o alhali mi yewtidi e makko ka telephone
Hassimi Soare mi yettima
ara min kar mi salmini genti be veo afulfundu
ko accukko ardido agip du woni saldu halfinandu yeynugol golle gine no heewi sukabe gaynube jande kono be wasa hebde golle dun no jali gine e leyde heewde e taskarema holko woni sabudum
ɓuuye tañinaaɓe on anndi e ɓaawoɗo seeɗa hari jama on ɗuuɗa jooni noon so n ƴetti wano lagine e peyji heewɗi jama on ɗuuɗi heno ko kafinetee toon dawe wano so n ƴetti administration publique ko on taway ko yimɓe seeɗaaɓe waawata gollude e mum ɗum ko goho ɗimmitere mum wano ɓe kañum kadi ka privé ka sandu privé ɓen noon kañum kadi e kono weeɗiri wo waawata e ƴettirde gaynuɓe janngude e tuumeni ɓuri e tañinaade ko ɓuri e wonde sombo mum koko tawetee kon jooma société ji en profil ji ɗiɗo faaltee ɗin kañum e ko wonaa janngeede kon harayno huccondiri seeɗa
e no haani noon ka ɗum ndartee e maanaa hara programme ji jannde ɗin no feppondiri e noone golleeji feewndiɗi ɗi
on anndi ko ɗum kadi goɗɗum ɗum woni e mission ji amen menen o service ɗo yahugol wano fii e takkoɗi société ji inna hiinini ko honɓe hattondinɗo ngen mum so inna hii fewɗo gon ɗo men hattondiri mum e nder duuɓi ɗiɗi duuɓi tati duuɓi joyi ko ɗum ɗon kañum kadi men hattondinta mum yeru hasaaba kaarijo kañum kadi après men inna hii jooni ɗo école ji ɗin yo jannude avocat ɓe ma ɗum jannooɓe l'école ma goɗɗum ɗo jooni ko ɓeeɗo haanuɗon formude par ce que ɓeeɗo si ɓe gaynu janngude tun e ɓuri tañinaaɓe ɓe heɓa golle
ha ɗum ko yoga e eɓɓooje ɗe heɓluɗon ngam ustugol caɗeele ko faati e waasere golle taw si hara hiɗon yuɓɓondiri e leyɗe afrique naaje goɗɗe nde tawno alhaaliiji leyɗe ɗe no nanndi
yimɓe ɗo yuɓɓondiri e peyji buy wano meeɗiraal noon hay min yawno ɗo jamena ɗum ko leydi tchad e par ce que hari ɗo organise toon ko ɓe yinta kon forum national sur l' emploi e ko watti ɗum hoore ɗum kañum kadi meɗo yuɓɓondiri e wano kippuɓe sigu komin jokki kon sigu komin jogii kon ka continent men afrique tawti kadi au niveau mondial no woodi ko yinte kon e lamset association mondiale des services de l' emploi public ɗum fof ko fii jeenondirgo juuɗe vraiment mo beeyo anndu ko honnum oɗaa woni wadde fii ka leydi makko a tawii ɗum nomi marsude ton an kadi ndaara no kippiraa sigi ɗum si oɗaa kañum kadi tawii hiiɗa kippuɗoɗaa tan kadi
o njemba hasmi usoire fewndo ɗo gouvernement guine no yeynude fota o projet simanndu ɗum woni eɓɓoore awtugol jawle njanɗe nde milliard uji noogayi dollar holno woni ɗon e heblorde ɗum fiyo sukaaɓe guinenaaɓe ɓen heɓu nafoore e eɓɓoore nde
bon wono anndirɗon noon minen mbeɗe yewdude e société ji kippuɗi ɗin in on programme ɗon won nini min annda hii ko honndu woni eɓɓoore maɓɓe kala ka wiyetee golle min ore ammi yiitudunoo e ardiiɗo compagnie mo ɓe hintan rio tinto on anndi ko ɓen goɗɗum ɗum kippi o projet simanndu annda ko honɗum woni ɓe hattondini e mum minen kadi mi wonna takko maɓɓe min accompagna projet ji maɓɓe ɗin e hoore ɗum kañum kadi min ndaarano min ɓurta wallitoraade sukaaɓɓen hara ɓe heɓa e golle inchallah
e ka ara noon a yewtii en fii sukaaɓe ɓe tawata kañum no himmiri udditangol hoole maɓɓe cuuɗi gollirɗi ɗum woni entreprenariat holno yiiruɗaa polgal ɗum e nder guine hiɗa heɓude sukaaɓe ɓe tawata hino tiiɗini e ɗum
bon piiji ɗi welaa fii ko woni nde wonde e buysikkay waawa iɗitude hannde ɗo suudu ka golla fuɗɗooki tan heewde tono mum o arale piiji ɗi welaa wano noon waata marsirde ko ma habboɗaa ko ma muñoɗaa donc hii banŋeeji gon toon kañum kadi hay menen service amen on ɗo mi recevay ɗo sukaaɓe faaleteeɓe e rewrude ngol laawol noon min ɓurta ɓe ɓeydande janndal e sigi ɗum piiji mi yinnaɓe ko ni e ni e so a uɗitii suudu fii entreprenariat ɗon e nokkel kaari ko ɗo heɓataa ndi kaydiiɗi ɗo ko ɗi e ɗo e ɗo ɗo ni jetataa donc ɗum piiji fof ɗum kadi miɗen wallitoo sukaaɓe ɓen
ha yobbe mabbe do yita lawol gol parce que mere mere gandi ko goto no gata warata fuddade entreprise mais si a réussi ses mêmes wawai pannitude goto dido tato sappo ha wono no
Hasimi Soare mi jarnima VOA Fulfulde weltanikema
awa non kadi en jarama albarka
ko dande fulbe wonu don e hedaade e do VOA Fulfulde mede weltanion nokku kala kan gondon kedode dande fulbe ka onduji dabbi e do ujune sappo e jeedidi e temedde jeegom e chapantati kilo earth odon baawi kadi yitude taskaram o e dendanga lowdi amen din ka mejaaje rendo amen Facebook e WhatsApp iden natana joni tajere idabere dande fulbe katajare didabere ngundam fulbe nawran en Nigeria yiden e ardibe walde fudeko mojabere rendo yankore daraninde topitagol pula ku kono kadi e eltugol sukabe noneji metche yaren kadi bamako ton kolol didabol no wi'e expo art pula ku wenyo nyenye pula ku e fulfulde latino e lewru yabindu Moktar Bari yewtan en no dum feiri wono wobiri non programme diaspora jo finanta karam o hande hide wondi e Adraman Diallo omo ari Washington dabbugol yubondire ngam wilintingol jawle gine e saralo
ngurndang fulbe
ko Nigeria adortoden kalen fi walde wi'etende fudeko den mujobere no wada kude topitagol pulaku ender hen be topito kadi jande sukabe worbe e rewbe e kitabe metche ko bappa jakusko nultonirado amen yobe karewo Nigeria neldien jantorende
gurungol na ingol fulbe sukabe ngadata e chippal kosam gal fulbe rewbe hubata hajeji mabbe zamanuru ndu gonden de kautal findinki a den dondonu fulbe e janginki be dina e jande zaman ngal lesdi Nigeria be etengal fudeko surgi mobgal sukabe e rewbe fulbe der lesdi Nigeria sekretarejo mawdo mo kautal gal bi etedo lawyajo Musa Isa Al Arifi tabbitini non
waye so fudeko haniya ma jo anki woni yidi tosku fulbe goni to der ku wana fudeko walliti e furtake da tosku doni dalari ayi ayi inte fulbe wataki ko dum ummi ku sai nana fulbe ko ko min bami fulbe jangai to dole bo wana idu janga jangi hadu wallata ne to waito to hande ko woni yeso so min kollita e bacci fulbe min kollita e sanawi ji fere fere min kollita e no be gadir da rumo e ko nanti no den ko min kollita e to Allah walli ji min mi jaba na be kute fere fere da kuwata ha gwamnati e NGO ji fere fere
yengi gureji fulbe dum wasani be kulli dum hokki dikko e fulbe dum wadi ko dajjan girle ko hebani ko skolaji dum na der gari min gadi ta yilo ta yi gureji fulbe anana e woni dem barawbe be min kolliti daga ladde min kottayibe barawbe be min kolliti sanawi didi daga ladde min kottayibe min kolliti be min jogibe cede mota mabbe min kottibe cede mota be gari min kolliti be hokkibe sanawi de mabbe be booti der mabbe hoti debbo goto mo derdo joni ta yidi kirida e mako a yirida e mako ko wiyete daga gure fulbe de mo tiro e to ladde dem go e ko wadata e wada debbo kuje de da wada turare e ko nanta so hala tudia mino yi joni dangari dara shayi nanon ka wani
kautal fulbe ngal besdi waduki alkawal tina go hautuki fulbe sukabe e rewbe ngam ekkutuki be kude mallabo golle na foje fulbe Nigeria Alhaji Daud Abdul Karim wolwi wakati mobgal ngal
fatide arda ko fulatu to enji ardi be fulbe meden burna mabbe fu e ngoji masala mabbe enen ma fulbe handi bo enen gawte hore especially ardi be meden ngam burna mabbe fu ma tobe gala representing interest fulbe interest sel ga representing jibaji mabbe kanjoni masala meɗen aron ɓe mi artata ɓe kanjoni ardiɓe fulɓe wallahi ɓe kula allah ɓe miila yeeso ɓe kaɓana fulaato ganahaade ɗo darete yeeso darete yeeso ɗo no darete no ɗum waɗata no fulɓe gaɗata hannde to ɗum ummake to gomnati waddi ko ɗum wallinde sei ɗum waɗa kayi goo e mano maɗa fulani amma to ɓe sei ɓe kotira mano ma sei ɓe acca haala fulaato to gimmajum ɓe kaɓana gan hamɓe ɓe ardeto to ɓe jeyi ɓe jaari bojji meɗen to gomnati debinelli gomnati yewantoye to to ɓe jarayna to ɓe jarayna no gomnati andita masala meɗen to mi e mi yi'a ɓurna fuu damoaji meɗen ɗi wallahi ɗum dow ardiɓe fulɓe
bappa jakusko VOA fulfulde
joni jahen bamako lamorde mali gila nogas e jowi naɓi nogas e jeeɗiɗi sappa ɓuru ɗum ko lewru salindu ngol kolol weño ñeñe pulaku latino ton moɓodiral ngal balɗe ɗiɗi ɓure pinal e martaba fulɓe weɓita mawnina moktar bari ko nultodiraɗo amen bamako
nogay e joyi yaade nogay e jeɗɗi octobre lewru tubago festival expo art pulaku joɗaki no palais de la culture amadou ampate ba jimoɓe yeeyoɓe e anduɓe fina tawa pulaku joɗeke toon ibbu ñang kam wonano hoorejo festival o
buti cakko hono ko woni lawol ɗum warde donc ɗo idioji somi añiemajo somiaiaiaa
expo art pulaku hollayno fina tawa pulaku e fina tawaji siiji goɗɗi gonɗi mali hono bamarankoɓe yaade songankoɓe mariame sisé e aminata sangade ɓe tawama le yeeyoɓe
won idio o weli kam sobideyi ɓe fonmo hawtindega to mi yiga sifa heewi ha anaga fulɓe anaga to siŋaji fa heewi gayni hen ɗo fo ɓe gayni ɗe gonnoɓe ɗo ɗum weli kam sanne soɓi feso kaasi o heɓa so yimɓe kawri kaldi jokkodiri laaji gotum fo ɗum kam moƴƴere mawde ɗo
garo komi muuyata o e muuyatawe kasi waɗa fa ɓura hamno hikka ni ɓurani welde ɓurani coppu ɓurani yimɓe miɗen gaɗa miɗen nodda yimɓe fulɓe e ɓe gana fu kala tinno kawra ɗo oɗo e exo
artlae ley balɗe ɗiɗi ɗe kiruji waɗi yimoɓe gaɗoɓe théâtre e ñeyɓe fu joɗeke toon dinda saré kam ñeyɗo andaɗo le leyɗe ɓaleɓe to pulaku joɗi fou
sakiraɓe saraɓe sayiɓe leydi ɓe lalake muraɓe kaye fa murtennam fati murten kayennam fa yiɓe yiɓo ennam yiɓe
festival expo ar
pulakuhawrueɗum
mbayri hawruɗeno so yimɓe mbawi hawru baɗɗinata ƴeewete ƴeewodirte
kala
kaaldaso a markaji sa aɓaɓolɗosaka mona jam
expo art pulaku koyɗe mon ɗiɗi woni ni nder capital mali bamako ɓe moyayino mawri ɗisoni allah jaaɓi ɓe gaɗa festival mawɗo kawrito fulɓe afrique fou e leyɗe goɗɗe moktar bari vowa fulfulde bamako
ko dande fulɓe wonuɗon e heɗade dow VOA fulfulde meɗe weltori jikkeɗe fawɗon e amen mi yetti sori malal diallo buba mbororojo abdoullahi ibrahima e kanko ahmed aboubacar azare mi salmini kadi isa bari joɗiɗo adiame abidjan e kala wonuɓe heɗade dande fulɓe joni joni natanen roguere diaspora
diaspora diaspora diaspora
wonomi holliri noon ka titoɗe dande fulɓe hande roguere diaspora no wondi e abdourahmane diallo on ko gollidiɗo e africa project advisor e groupe aoc himo ari washington sammugol wilintinoɓe jawle mi joɗodi e makko balɗe yawtuɗe ka ñiɓirde vowa ɗo
abdourahmane mi yettima
jarama ceerno
Njilluma Washington ko etagol njubbindirde ka banye njulaku e udditugol societeji ngam wilintingol jawle e nder Guine e Saralon leyde didi gonde Afrika hello hirnange hara wodi ko sotti seeda wodi ko soñudon seeda e dum
hey, ko me ari gila 12 ha 14 août lewru feddundu me yidi e institution ji e agence ji buyi min fuddodi ka chambre de commerce des États-Unis men yewti be sifani men taw kon dum woni golle chambre de commerce on do fi nder leydi ndinga après be holliti men kadi wonde kambe raisi be ufala wallude an société ji wonde Amérique do ni be hebira be gollida partenaire be leydi Afrique tay men kadi ko dum men araniga donc tay don yitidi men yidi be ko press council en Afrique men yidi kadi business council for international understanding darugol bay kambe wana ka bonikan julagal tigi kono be representi mojo be buyi wombe wadde julagal kande leji do fala be yawde ka yasi leede Afrique ma aduna o
Abdourahmane Diallo holno feundori de leede Guine e Sierra Leone ka bangi sariaji buyino hawra e chadele e alhali julagol fa e udditugol cuudi gollirdi e der yoga leede Afrique de wawide
ko kesso moddo landida den andi passé ben sa kon kalisi da sonko kalisi ka yata wo to taw haraka ka butti mo dabbe jawdi mum fi kan dabbata fi no beedora haraka ka butti ka sari yam nyibi wano lagine Sierra Leone wakilare fota wadi be mari ko de investissement on fi wallita gol fala be arde investissement ka der leydi ma wobbe ka der leydi ton fala be investissement gol be wadi kadi gishe ini kitawta sa ari fi uditugol society ma entreprise e ara no ko ngotum wada demarche fi hebugol kaydi gidi fo agreement on hari ara no wona ha lewru wono lebbi hada da habbe joni sine bi ha ko balde tati hada kaydi hada hetti agreement ma on awa wiwde de society kadi be ledde di non mari sari anti corruption be mari kadi wenta kon tribunal de commerce wono lagne no mari tawata si tawi goddo lurri ka golle ka njulaku on tribunal don kadi ndaray sariya on don ko lagine sallon fo no mari dun don
e der dun non wodi be tanjini don na bay jawle mum ton Guine e Sierra Leone bay ko delle den didi daki don mum
donc deja mi hebi wobbe lagine e Sierra Leone fala be hebde be golli daga telenka compagnie transport hala ko avion en ta compagnie aérienne mi hebi kadi fika telecommunication fala ben na bude goldugol Starlink do internet ngobbe kadi landi fi hebugol wano fi maro ko enta maro american do nodi kadi fala be wano ko fi machine camine do jokon may ko fudade men woni ko seeda yarata ha men heba gaste ben na bidede lagine e Sierra Leone
Abdourahmane Diallo mi yettima a jarama
beltike foto
Yankobe teddube jofi timmi yewtere men dande fulbe hande kono ko addi en waynondirde on fami gol gimol vieux farkature Dumba mi beltani ki Abdourahmane Dial Lionel Gahima e William Andrade ko kambe mballitilam no dande fulbe latora gila Washington e de yontere do mi beltani ke kadi nultondirabe VOA fulfulde pop iden okkindiri adi e yontere arore si Allah jabi mi do weltani on kala ka wondon yadunaru mi do yelani on jam nokku kala ka wondon on jarama.